Records, playing records, playing records, playing records.
Now I'm bashing the logo, si bishe mtoto mdogo. Buda zoni apa.
Mafufu, magic finger, magic finger.
Look.
On the same mix.
Mama rao sinitoe kasoro, vumiria atatukira viporo. Isi unajua maisha nyewe mgogoro, nimekosa leo ila nitapata tomorrow. Uwe tomorrow, dadogu mwa maisha ndo sifanyo ninunie. Mbogu mwa maisha ndo sifanyo nishukie. Shumbogu mwa maisha ndo sifanyo ninunie. Hawu mwa maisha ndo sifanyo nishukie. Mara uninunie, mara ucheke. Dada mara uninunie, mara ucheke. Mchumba mara uninunie, mara ucheke. Dada mara uninunie, mara ucheke. Mwezo wales.
So kisa pesa, mune niacha. Simtafuta jui, natafuta tapata. Mumeo faita, nangaika. Simpamba na jimi, ipo siku tashika. Na nitashika fumba, anire nawe mchumba. Na nitashika fumba, anire nawe mchumba. Iyo siku tuamini, wewe na mimi chikopa juwa dichini. So kisa pesa, muna niacha. Simtafuta jui, natafuta tapata. Mumeo faita, nangaika. Simpamba na jimi, ipo siku.
Dadogu mwa maisha ndo sifanyo ninunie. Mbogu mwa maisha ndo sifanyo nishukie. Shumbogu mwa maisha ndo sifanyo ninunie. Hawu mwa maisha ndo sifanyo nishukie. Mara uninunie, mara ucheke. Dada mara uninunie, mara ucheke. Mchumba mara uninunie, mara ucheke. Dada mara uninunie, mara ucheke. Mwezo wala nifumilie na jichanga na unga. Na mimi nilinue kitanda. Usirie majanga, sulajiwezi nyumba za kupanga. Na force, ila mambo ya nadunda. Kuna muda nilisanda, nikatama nikupeleke kudanga. Nitafose mikwanja, nikununulie mabwanga mwanga. Kuhusu viwanja, na uwashe kudanga danga. Maisha popote, usiwe mawasama, kina mayokote. Uwe chukichunga makishuki osogope. Uwe ndo mwana mama nataka tufeote. Chakwanza unaitikeli, tikeli, tikeli. Chapili mapenzi ya kweli, ya kweli, ya kweli. Wedada unaitikeli, tikeli, tikeli. Chapili mapenzi ya kweli, ya kweli, ya kweli.
Mama rao sinitoe kasoro, vumiria atatukira viporo. Isi unajua maisha nyewe mgogoro, nimekosa leo ila nitapata tomorrow. Uwe tomorrow.
Indo Kush Gang, Walambeshi OG. Na Walambeshi ndo logo, sibishe mtoto mdogo. Watoto ni wadogo. Skobengo championi pesa, wapi koba kifea. Na shaksi sea, summertime. Lashe, na Jeff Montana. Uwezi gimare, ware, ware pare ware. Wakaso, dume ya kopa. Baba sapna, na iligama nikiwa sambamba na mafufu. Kabeda msonga, deko disuza. Shete zedani,
anakubali sana family.
Championi mido, na msodokyo biopi. Jomba shumi, sere tavera. Zungu taira, Benzema benteke. Oscarea, kiongozi mondi. Jimmy,
naruka show baba Sara. Na pengo mapira.
KB Tiger,
Naidi Bamba. Lady Christmas Zuka.
I'm Shamsha na Magic Finger Baby.
Look.
Business at MrPride.com.